Suranon ko don Burkina Faso ka tugu a sigiɲɔgɔn Mali misalila min ye san tɛmɛnen labanw na a ye tɛgɛrɛw ta ka bɔ Rusi Wagner jɛkulu walasa k'a ka sɔrasiw dɛmɛ ka jihadisu kɛlɛ. Lakanani juguyara kabini Wagner nana Mali la. Jɔsariya tiɲɛni ko fɔra ani duniɲa kɛlɛyatɔn ka hɛrɛ sabatili tɔn o finitigiw kɛɲɛna u ka baara waleyaliw la. Madame Nuland min seginna Amerika kɔsa na dɔrɔn farafina gun tile biyanfa taama kɔfɛ. An ye ɲɛma sɔrɔ ka sigi ni furancɛ fanga na n'o ye jamanatigi Traore a ka lakana ministri fana sembe ola. Siga tala ka foko Burkina Beo dron debina uka jamana lafasa. Ala yini ka Wagner jekulu segere a yo fo kunafuni dila uka borusigi do senfe fien serafe. Amerik jamana ba jete ko lakana tiena kostebe malikono kabini fangatiku ye wilebla uka fola ka borisila kenyere Wagner ka sarala sorasula. Nuka keta bet dansigi kostebe Amerika jihadis keleli walea ola. Ofora nyemoko badofe. Mali jamana fangatiki nana ni Wagner ola jatige wale jugara kosebe Amerika jamana fanga kankorostigi no sous-secrétaire Victor Nuland yofo jabor laje dola asegina ka botamala sahel maraula mali fana sembola octobre kalo out le tani woro ni muganche ayajira ko do farala keme saradala ni bisaba nyonka jatige wale ola kalo woro temenon kono ni kuma obe soso minuye fangata ni fanga e san pa flani mugana madame Nuland ko ale Amerika minan ko jira mali jamana fana aka tama senfe.